olwa tuka asisinkana n'omuwala kwe nalina yagaledda kwe kwe mola nenkwe kulengeri gye mwenya gye nalina teregedda koze nono sanze ndina gye ngenda sikulimba ejobovuga kaboda nyambisa kasimu kunfunaka namba nina ka disikaunti kobobako coto eyange n'ogitulako enkasijoza kitimba n'akafano nyiko nemba joga ate natyani ndaba ndi singo banatera kunkola mukalango jingo olwomutabbiranndaza emitwalo n'obulingo ate obudde ne bunkyaka ebiroto bya kijinga namulabako mu kiroto Nagana nyo mulinga baji Atenga muli babiri pe muli baji Mwene mulongo bote kulifaji Atenga muli bambisa te muli baji Na ewa tianga yeko ime anda vikira Kano mukwano kwefasa kusendeza Chambu kisa mulungi jola ganze chuzira Wekunzi tatoka masa kuhikira Mufa, mungu ya mamine Kulota narulungi tekiwa mirete Mufa, webu bate wange Nyingira muti mosule mochisenge Atena tiani Ndaba ndi singo Banatera kukwala mukalango jingo Nalima nifune chikute chobu imba Katiku naruru njue miroto kunga singo Namulabako mochiroto Namulabako 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 Namulabako